Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ko te kaupapa o te kōrero rero, ko te tangihanga, the funeral.
Ko tai te kōrero ki a koe, ko mate a tapi.
Ai, taku hoa, i roa e pāngi ana e te mate.
Ai, ko mutu tana mama i nei nei.
No nā whea i mate ai.
No te pō rā, i mate i te kāinga. E karapotia ana e te whānau katoa.
Ka aroha te whānau kua uwhia nei e te kākahu taratara. Ka mauria te tūpāpaku ki whea.
E whakahoki ana te tūpāpaku ki te marae āpōpō. Ki reira tangi hi ai.
Ka pai, a whea nehu ai.
A te taite e tū mai nei.
Ka ati, ka tai atu au āpōpō. Māku o tātou hoa e kōrero.
Ka pai, hei āpōpō.
E ngā kai hoe o te waka o te reo Māori, e tere nei te moana. Haere mai, haere mai, hoki mai ki tēnei i pāho ki Everyday Māori. Ko Hemi Kelly tēnei,
ko Āpera Woodfine tēnei. And today's kaupapa is te tangihanga, funeral.
Ai, te tangihanga, the funeral. Often we talk about the tangi. When's the tangi? Are you going to the tangi?
Mm.
Which is short for tangihanga.
Tangihanga.
Mm, tangihanga is our kupu for the funeral or the time of mourning, which can be 3 or 4 days.
Mm, I see.
Or more sometimes, or less, where we mourn the mate, the dead.
Mm.
And just to note here, E hoa mā, e te whānau, the kaupapa of Everyday Māori is all about everyday language. And this is a kaupapa that we encounter and we talk about and we need to talk about as well. So in today's kōrero rero or dialogue are some of the things we might speak about or ask when we hear that someone's passed away and we're preparing for the funeral, for the tangihanga.
Mm, kia ora.
Ka pai, let's take a look at the kōrero rero, the dialogue, and break it down bit by bit.
Ka pai, māku e timata. Kua tai te kōrero ki a koe, kua mate a tapi.
Kua tai te kōrero ki a koe, like literally, has the kōrero reached you?
Hmm, yeah, has the kōrero reached you? Have you heard news?
Kua mate a tapi.
Hmm, tapi has passed away.
Ai. Ko tai te kōrero ki a koe, kua rongo koe. Those sorts of phrases, have you heard? Ka ki atu au. I then say, ai, taku hoa. Oh, my dear friend. Oh, my poor friend. And I'm referring to the person who's passed away. I roa e pāngi ānei te mate.
He was ill for quite some time.
Ai, and going back to the previous episode where we introduced this phrase, or we came back to this phrase about being sick or being ill. Here we've got it in the past tense. We said it in the past first. I roa.
Mm.
Like it had been a long time. I roa.
E pāngia ana. E te mate.
That they were sick.
E pāngia
ana. E te mate.
Ka pai, ko tāku. I agree. Kua mutu tana mama i nāi nei.
Kua mutu tana mama i nāi nei. He's no longer in pain. Kua mutu tana mama i nāi nei.
Is that the tikanga of mamai?
Mamai? Yeah, pain.
Pain.
Ai, sore.
Sore.
Yeah, kua mutu tana mama. So if it had been a long illness, ai, kua mutu. Kua mutu te mama i nāi nei. That pain is gone. It's finished. And just looking at this phrase, it's heard in te reo Māori, but it's also heard in English. And I'm just wondering if like language transfer, did this come from English? Hoia no, that's heard in Māori. Ko mutu te mamae, ko mutu tana mamae, and it makes complete sense as well in te reo Māori. Ko taku pātai atu kia pera, no na whea I mate ai.
When did they die?
Ai, no na whea. When in the past, I mate ai. When we're using the structure, no na whea I, verb, ai.
Kapai.
And if the subject is missing, like here, I'm not saying no na whea a tapi I mate ai. I can, you know, we've already established the subject. I can just leave that out. No na whea I mate ai. And you translated it to when did they die. And so sometimes we, that they or that it is missing in the English, in the Māori, sorry. But we understand in context.
I see, yeah.
That's what it would mean.
We can admit it sometimes though.
Aye. No nā whea I mate ai.
No te pōrā.
I would interpret this to mean last night.
Last night, okay.
No te pōrā.
No te pōrā. It's kind of like no te rā pō.
No te rā pō. Yeah, tika, he tika. No te pōrā.
I mate I te kāinga e karapotia ana e te whānau katoa.
Hea te tikanga o te kōrero.
So they died at home.
I mate I te kāinga.
E karapotia ana e te whānau katoa. What's the tikanga of karapotia?
Karapoti is the tūmahi. Karapotia is the tūmahi hāngu. So e karapotia ana e te whānau katoa. Surrounded by the whole family.
I see, surrounded. E te whānau katoa.
Karapoti, surround. So e karapotia ana e te whānau katoa, surrounded by the whole family.
I see.
Ka rere taku kōrero, I then say, ka aroha te whānau. Like I'm feeling sorry for the whānau. Feeling love for the whānau. Kua uwhia e te kākahu taratara.
Uwhia e te kākahu taratara. Hea te tikanga o tēnei reringa.
Kei te moe hoki ki te kupu uwhi, uhi.
Uwhi.
It's like to cover something.
Okay.
So uwhi or uhi, dialectual difference. To cover, so kua uwhia e te kākahu taratara that have been covered.
By the spiky clothes?
Aye, by the spiky prickly cloak.
Cloak, I see. Aye.
So a metaphor here for anyone who's been covered by the kākahu taratara or wearing the kākahu taratara are in mourning.
I see.
They're in mourning. They might be the whānau pani, the bereaved family, or the kirimate, some people use, is the word for the close family, connected family to the mate. Whānau pani, bereaved family, or kirimate, another word for those people. And when someone passes away, they're like covered by the kākahu taratara, or they wear the kākahu taratara. And as you can imagine, it sounds like a pretty uncomfortable cloak to wear. So it's about being in that time of mourning.
Wow, it's a really interesting expression. It paints a really vivid picture.
Aye. Another one you might hear is, ka aroha te whānau kei raro I te kapua pōuri.
Being under the dark cloud?
Aye. Again, metaphor for a time of mourning. Ka mauria te tū pāpaku ki whea.
So where is the, what's the correct word? The body? The body? Yeah. Where is the body being taken?
Koia. Tū pāpaku isn't uncommon in te reo Māori. Like it sounds a little bit insensitive in English. Like we might say, where is she or where are they? Where's he been taken? And we can also say that in te reo, ka mauria ia ki whea, but to say ka mauria te tū pāpaku ki whea isn't insensitive. It doesn't sound bad.
I see.
Yeah. Ka mauria te tū pāpaku ki whea. So where's the body being taken? Again, going back to tikanga, this might be a really, tikanga Māori, this would be a common question. We want to know, ka mauria te tū pāpaku ki whea, because we know we were always taken somewhere. We're taken to a marae, which may be far, far away from where we live. So culturally, we're kind of taken home most of the time.
I see. E whakahuki ana te tū pāpaku ki te marae āpōpō. ki reira tangihi ai. So that's the case in this kōrero. So the tupapaku is being taken back to the marae, apopo, tomorrow. Ki reira tangihi ai. So that's where the tangi will be.
Ai. Ki reira tangihi ai, where again, it, kind of, where they will be mourned. Ki reira tangihi ai. E whakahuki ana, being returned. Ne? The tupapaku is being returned. Another phrase you might hear, like, e whakahuki ana, so they're like being taken back, being returned. Ka pai, āwhia nehu ai.
Āwhia nehu ai. Is that buried? When will they be buried?
Yeah. When will they be buried? Nehu.
Nehu.
To bury, nehu ai. To be buried.
To be buried.
Āwhia nehu ai.
A te taite e tū mai nei. So this coming Thursday.
A te taite e tū mai nei. This coming Thursday. Ka atzi. Well then, ka atzi. Ka tai atu au a popo. I'll be there tomorrow. Well then, I'll be there tomorrow. Ka atzi. Ka tai atu au a popo. Māku o tātou hoa e kōrero. Māku o tātou hoa e kōrero.
I'll speak for our friends.
I will tell our friends.
I'll tell our friends. I see.
It actually could mean that as well, but here I was meaning I will speak to our friends. Like I'll let our friends know. Māku o tātou hoa e whakamōhio. Māku o tātou hoa e kōrero. I'll kind of share the news with our friends.
Ka pai, hei āpōpō.
Ka pai, hei āpōpō. All right then, see you tomorrow.
See you tomorrow. Hei āpōpō. Ka pai e hoa. Well, now that we have a better understanding of the āhuatanga reo inside this kōrero reo, let's listen to it one more time. Ko tai te kōrero ki a koe, ko mate a tapi.
Ai, taku hoa, I roa e pāngi ana e te mate.
Ai, ko mutu tana mama I nai nei.
No nā whea I mate ai.
No te pō rā. I mate I te kāinga, e karapotia ana e te whānau katoa.
Ka aroha te whānau kua uwhia nei e te kākahu taratara. Ka mauria te tūpāpaku ki whea.
E whakahoki ana te tūpāpaku ki te marae āpōpō. Ki reira tangihi ai.
Ka pai, āwhia nehu ai.
Ā te taite e tū mai nei.
Ka atzi, ka tai atu au āpōpō. Māku o tātou hoa e kōrero.
Ka pai, hei āpōpō.
Ka pai, tēnā tuatahi, he kupu hou I roto I te kōrero rero, ki a koe? Any new words that you've learnt in this kōrero rero?
Ai, ko nehu.
Nehu, yeah, berry. Nehu, and this could be for anything, ne? Not just to pāpaku, but if we're burying something, nehu. Nehua, bury it.
Nehua.
If you've got troubles, nehua o raru raru. Bury them. Nehua o raru raru. He tau hou tēnei, it's a new year. Nehua ngā kino, bury all the bad things. Mautonu ki ngā pai. Hold on to the good things.
Right.
He kupu anō mō te nehu ko te tanu.
Ko te tanu.
Tanu and tanumia.
Tanumia, okay.
Is the passive.
Ka pai. So tanu is also forbearing?
Ai.
Mm.
Tanu, tanumia. So when we talk about the tangi, sometimes you'll hear the rānehu.
Rānehu.
Rā tanu. But I hear rānehu more. So it's like the burial day.
Day, I see.
The last day. The rānehu. There's the tangi. You know, taking the tūpāpaku onto the marae, there's the e rue, toru, e whārāpea, e tangihi ana, 2, 3, 4 days maybe, we're mourning, and then the rānehu, the final day, the burial day. Yeah. And so people often want to know, āwhia te rānehu, because we might not be able to make the tangi, but we can plan to make the rānehu. He kupu hou anō?
Uwhia?
Uwhia.
Uwhia. From kua uwhia e te kākahu taratara. Uwhia.
Kua uwhia e te kākahu taratara.
Uwhia means to place upon.
like cover.
To cover, okay.
So like uhi or uhi is cover. So te uhi o te puka puka.
Okay.
That's the cover of the book. In Waikato Tainui Maniapoto, we say uhi. We like the fifth a lot. So like even the tepu, kua uhi a te tepu e te tablecloth.
Okay. You
know? But here, so we could say like the family have been covered by the kākahu taratara, which we talked about as the cloak of mourning. How would you say that in arerehangu, in a passive phrase? The family have been covered.
Covered, I see, yeah.
Kua
uwhia.
Te whānau.
E te kākahu taratara.
Ai. In kōrero on the marae, you might hear these sorts of like metaphor, these sorts of phrases being used. E te whānau pani, e tangi. Koutou kua uwhia e te kākahu taratara. You know, talking directly to the whānau, you know, like cry, mourn, e tangi. You've been covered by the kākahu taratara. And there's a beautiful whakatauki that tells us that in our culture we need to cry, we're encouraged to cry. To tangi, māreira e ai te mate. That's how we relieve ourselves from mourning. The whakatauki is, nā te hūpē me ngā roimata, ka e ai te mate.
Nā te hūpē me ngā roimata, ka e ai te mate.
By mucus and tears, death is avenged.
So
by shedding tears, by crying, and when we cry, if you think about it, when you cry, tangi hotu hotu, like when you, that real hard cry, you know, tangi hotu hotu is one way to say it in te reo, where hotu hotu is your, that kind of crying, you're trying to breathe as well. It's all flowing. The roimata, the tears, and the hupe, you know, coming out the nose as well. And it's by doing that ka e ai te mate, death is avenged. Or like we're kind of relieving, in some way, the pain that we feel. We're not encouraged in our culture to hold it in and to be strong and be tough. You're encouraged to cry. And it's in all of our waiata, in all of our kōrero, all of our whakatauki. E tangi.
That's a really nice perspective. I think that's healthy for mourning.
And coming together, ne, the way we tangi, we all come together. And in that, we share stories, we laugh, we cry, we remember, we sit together, we waiata, we eat together over those 2, 3, 4 days at the tangi. And just, yeah, how good that is also for us to kind of come through it together, to work through it together. Ai,
tautoko.
I runga I tērā, on that, ka nui pea ngā kōrero ne, e hoa mā?
Ka nui pea.
Ka nui pea mo tēnei wā. He kaupapa nui hoki tēnei. This is a big kaupapa, and we're starting to get into aspects of the culture. And there are lots of tikanga related to the tangihanga. I would say just next time you do go to a tangi, just be mindful of those things, and that we are encouraged to tangi and we are encouraged to mourn together. But also be on the lookout for what's happening. Observe some of the tikanga that take place maybe on your marae or on the marae when you do go to tangi.
Kia ora.
Ka hoki mai anō māua ko ngā pera a te rā wiki, mētahi kōrero hou. Hei konā mai.
Hei konā. Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukai pō anō te reo.